Sejo Tamani, toutes les voix du Mali. Sejo Tamani.
Do yo Sejo Tamani, ked e kabaruji amen e fulfulde.
Tamani, Tamani, Sejo Tamani.
Ked e kabaruji amen e fulfulde aljumaare sappo e jetti lewru décembre hitaande 2015 jenna yande sokimi den tawa e les maisons de la presse Bamako. Se grabo kompetite wiide golleji tongiidi wakkati jono faabe jawel hono kaldal e kawral alanziringal haani jukkitirede leleedi meden di fa hande dido golleji and arafa laato kaldal mum e les nimre se bi de compis 15 holli tiwiti sina watte leengal do kaldal e kawral kambe no turtobe plateforme kanye azawad be kolliti do rewata sariyaaji kaldal e kawral ngal rewbe le gombe leleedi meden di kambe ko non wakkati jono be kolliti be kaaja watte le kaldal e kawral ngal faabe kebo hono be kan lanniraade dido golleji walde do wonor bale halan nane en gondi leedi meden di wakkati jono be kolliti wi leedi meden dan haani joddirde sariyaaji no kulleji gaaji di jottinirte leedi meden di faa dido sariyaaji joddindiro e sariyaaji imwa fa hande tiidallaaji gondi do wono fiugol balo leedi meden di hollitaabe dido tiidallaaji timmay sabide do wono no gube burde fu jogade yimbe de kenen be kolliti wi do hono ko gubal gongal gal naba fa premier division ko jeewe yalla hono gal do gubal haani wirfintinireed tiagal secrétaire won kabaruuji mawdi mi jogino do bete hande di bismillah modon e hedaade sekirabe o do kabaru an metti sanne hollitinde on wiide dum wonno yibbele taton to tumbudutobe sukabe jokolbe kambe neddo goto bondo sumbo hollitande kanyu harbito yonki mabbe hanken wakkati noga yamde le majjundu goto o ko yow gollo radio jatti momi andi sanne dudo min goni do mi de andi jomun sanne du sekirabe hollitinde witta enquete ngayda no gondi e wadede mi den donobe to yolando yurmobe yafobe hollitinde wiide dum wonno batun jeegobe jogido do kaldal e kawral ngal dum futtimi kenya leleedi meden di le majjunu fa hande dum daaro fa dum laato kaldal mum be le nebre sabe de plateforme kanye gube no turtode azawade be fuube kolliti wi sa dii wakkar jonum kaldal e kawral ngal no ngal haani tabireed no dum wondi e yarde tiagal fa hande tobbe godda ton ka hollitinde wi tan de do tobbe wakkar jonno de jewta ka kede Ousmane Diko
Batu fedde jokkiti ton kawra arjengal fuddi e do wayde poccondiral e jay plateforme kanye be sema be kolliti njaltita e puddode golle o e njalti e ley nokku batorde de batte yimbe heybe ngadama e ley dabare de horabe de gube mbi calmibe an mbati honoko gouvernement o wondi e wayde humanade fa dabare kawra arjengal yare yeso e wey mabbe jono lebbi jeegon karanga sinina wala fuko lati e der hen hono dendangal gube cinyide sappo joy lewrumendu Compis 15 holliti anajaya e dabarende e do be porale golle o do batu kolliti sallu sariya sappo burdu le sariya golle sesa yeddama gubal gal dardi deurintinom o immo darano e o do kabaru fa hebane jogala le sesa deurintina o holliti gikemako bonali hen hejabe mum kolliti golle o ana wondi e yarde yeso faysiti dalla ana hono gonangal yogabe o holliti du hono gube yogaje ana keppi ana jidi du golle o yawno
won rewbe le gombe leleedi meden di kambe ko mabbe kolliti wiide be kaaja wattede wakkati jonno o le kaldal e kawral ngal le majjum be ngadi kawrtal hecci kenen do Bamako do leedi do baldi di wakkati jonno be ngaran mi jaade kambe duno be kaani wattirde yubbo inde mabbe dum woni wotteji region ngaji kandi wad leleedi meden di tan 2016 kede sakike meden gottawa ton ko haali do hen
min ngari wadde kawrtal famini e rewbe be min dewra min pamra do hune goto min nangondira so min nangondira min baawa nadde e hune min rewbe min jido min ballondira min do be bandiraabe amen rewbe amen innirabe amen so min ballondiri min kokondiri juude fu ana modja min rewbe min keba sago amen min ji joni joni accord dalisio wada ma signe o rewbe wala no hen ko heewi sanne so min rewbe min kokondiri juude fu ana modja so Allah jabi min rewbe min keba sago amen ko min jidi ko sanne e do mali do joni rewbe ana fandi e lam sanne debbo ministre ana fandi sanne debbo député ana fandi debbo mera na fandi meme gouverneur debbo ana fandi sanni
sekraba do balne trimi joju modo hollo amen bemal ande gal min noddirta face facebook gal
tamani
kolliti wiide kawrtal nogay e jottobal anka kawrtal debbe e jottobal be kolliti wiide sedi yawongal do kawrtal gal timmi kenya li lamorde nigeria nokku do min dirta abuja li majjum kanko dum horeje leedi ndiom on noton wakkati jono be jaa yalla hono be kan secret le hen dati no jaadin ko be kan habirede le leful sa hengil fu e mangal mudum li majjum dum hono jotto wobbe kolliti wiide le hen hikka woni duubi nogay ko sedi yawo bangile no koska sa jeyfa hande dum notaki dum woni himmeji yimbelebe kede kanko no dirta abla nyango dunke andal ko hali do hendo foccitan Ousmane Diko.
Sidao hubine inde batte ekomog sandu noti nondu Sierra Leone kany Liberia ndu Afrique fu mantortono. Kabar mu weltori kono yiraka sabede wana imadara soldatsen wanda hono ekomog andirano ni yoleede ngoni ele tidalla kubukade hono kan Nigeria kani. Sidao adna fu anakani miyade fa pama ko sabi di tidallaaji dadudi sifa. Sidao e Banque Mondiale fu yo himi hore mu en tan gollirta ketinta ko du yidi yimbe e ko be gondi dum wadi so de lataaki yidi yimbe
be kolliti wiide balle société civile gonde leleedi meden di wakkati joni obe kolliti wiide kambe ko hema be kaaja sariyaaji hono yigaaji di gonde irtireede leleedi meden di dum rewa sariyaaji walde sedia wonde kede kanko no dirte cemogo Souleymane Sangare o yo neddo dum won walde debno dirte coalition publier ce que vous payez ko halido hendo foccitango Ousmane Diko
barado damne lembe won golle mo kanankobe meden puddi so yewtaade sariyaaji yigaaji leedi men le walitu go tobbe yogaaji hitaande 2012 sariya kessa ana wonno yo 2014 gonden se wiyama ka wayrite ana wawi latade won tobbe de poccaki yo wadde fa foccio fa bura ka 2012 ka foccagol makka ana heewi caldi o yigaaji di ittete do yimbe keba nafa kominaaji di fa wadde region gaaji di fu keba nafa ka foccagol makka ana tongi e do usuruuji jawdi kebetendi hendu kana yaafede yobugol usuruuji naakino fa leni dudu heba nafa le sariya ka gollirde heewi fu noga njobata le teme fu leydi ndi ana holla chapande jettina ko buri yo jeyal goddo
be kolliti wi doono golloobe hopital mangar Gabriel Toulé do Bamako do be puddi do wono ko be joppato golle eruuji didi le nyaloma furko fa hande be kolliti wi ko kambe ministre mbé be adindiri ko fa hande himmeji mabbe kuntena ko hore le majjudu be kolliti wi de be golla wakkati jono le tit Allahji hono ko beedaki fu wala ko buyti le hen kede kanko nuddete de Djimi Kanté ko halido hen.
Nous disions que
minen meden gonde yoppudo golle holitinde witta so himmeji amen di kuntena ka horta min gana bantobe golle wakkati fu min joppirani golle kanko ministre kumini do kabar cellal leedi meden di wakkande min kaldno makko ndo adiki adiji kewdi ka fa hande sa jewi di do adiji fu o rewayi dum wakkati jono min kollitobe wiide tan himmeji amen kuntene hore ko min kali do hen ko dum heewi sanne fa yotti on yimbe le gardotobe do be kanye tuni ni jotton le hopital mangangal di anyaaji fu amono ka handen hande ko beedaki li hen fu wala ko buyti
sampire
se grabe ko liti wi do won tidallaaji gondi e figol balon leedi meden di fa hande di do tidallaaji wala fu ko buyti li hen le majjon hulita wi do won no bale piyoje balon leedi meden di kenya be jide yimbe ndedobe kabaruuji be faabe kollita wakkati jono hono ko welaybe ko le majjon do be kolliti wi do won no yimbe lo wadan le federation do won to suudu balon mawndu do suudu service wumni no kabaru figol balon leedi meden di yimbe lo wadan to be kolliti wi ben do ittama fa yotto yo hono ligo wori to kayto kanyo ko equipe ngay goddi di dunga na warde yaso ko kede kanko no dirte do Mustapha Maiga o ko halido hendo foccitango Ousmane Diko
reglement men doka ma sare golle yimbe fu bindi inde mu en faande men latata de e vi general baba won gondo e gube ardide de inde mu windaka sare ya yaddama don dum woni ko men bi hawrata men bulitike du deurentina o landike gede didi defu ko hawre do mu woni federation mo general baba ngabini o foccaki mo dipa o do foccaki didi fu foccaki sabe won gube ngabinaade latude de kanaano hono ngabbigongol fillite yo dun dewrintinan non wana kabaru sariya kala fawi holare e dow dewrintino o faatiida la ka huncho mide jaba faysome nulla se elseba walano office du Niger sport ngabanno mide jabani dun yo dun dewrintinan leedi fu
mediation national de
Union européenne et gouvernement Royaume-Uni et leydi Suède ngoni pabatobe studio tamani
ce grabe dewel lo ne les réseaux ngadi dem puddiraw do burem do hulita wede ONG mo no dirte enda Mali wakkati jore be gondi e faabade hono sukabe tiida laydi ngadi fewde e moyen wakkati de basiji di gonno le saha leydi meedi di le majjudo hulita wede balliri ton sukabe dambilo pamoro e galmosad aji ko be ngatili hen ko an ya fa emilioji sappo CFA se wuruta en gardan do dire do be ko litti wiide do wonono kaldale kawrangal wori leedi meden di ko foti yimbe le temet nayu kanyi en pammina wakkati jono ko tongal leedi do dewtere lanini be o do golle walde debno dirta pat Mali so wuruta ngardam faado gawodo be kolitiwi do non suudu ministre humni no kabaru jande leedi meden dibe neli nelabe mabbe do non no kule do gube murtude nangile sa ha leedi meden nelab mabbe jaadi do woni yimbe lo gube no dirtode azawat de le majju wakat jole be gonde jewad no jewtaade no ekol ngaydi ngori to no faade ekol ngaji utele lewru janvier do itale 2016 ngaranti miniren faado kuli korodo be kolitiwi wiide do won heje gobe no dirta fi banni wakati jonobe bi kambe ko mabbe projet ngawo ko be darni do won to kuli koro tan ya fa projet an buru projet ngaji temede jinobe kuli tirwide kal musa daji ko be ngatile hen ko du an ya fa an ka milliard goto cfa bande hitan 2013 jotta hitan 2015 sekrab do katte nyalom hande o kabaruji meddi di micintina o wiide tan paamon wiide wakari jono solan do jabi min garan darnu do kabaruji amen di fulfulde solan do jabi kiki da hande so bammi fa barki si so kion kabaruji fulfulde tan min darnandi falle wuro zanvie hitande 2016 solan do jabi